I told you it's severe.
Pindo masaa.
Kama umebarikiwa na unazidi uliwa, uliomba umepewa. Kama umefunguliwa milango iliyofungwa, wape siri uambie, mwambie somebody, 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 kuja upate Yesu. Mwambie somebody, somebody, somebody. Mashida chini, mikono juu. Mashida chini, mikono juu. Mashida chini, Yesu juu. Mashida chini, mikono juu. Mashida chini, mikono juu. Mashida chini, mikono juu. Mashida chini, Yesu juu.
Oh, 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 oh. Ile neza mwambia kuna somebody. Ile anabadilisha everybody. Ata nobody anafanyo somebody. Sisiri, sisiri. Tumetengwa na injili, injili. Ime tutowa misiri, misiri. Tulikuwa mabadman sani mabadiri. Alili, akili kichwani. Yesu moyoni. Maisha ya kifani. Ambie shetani. Amepoteza somebody. Na sasa na ambie somebody.
Mikono juu, mashida chini, mikono juu, mashida chini, Yesu juu. Mashida chini, mikono juu, mashida chini, mikono juu, mashida chini, mikono juu, mashida chini, Yesu juu. Somebody, 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 kuja upate Yesu. Mwambie somebody, 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 somebody,
somebody, kuja upate Yesu.